SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Olo e whaafafonga ili SBS Samoan. Sa ili nisi mai utala ili sbs.com.au/Samoan.
Olo o mōli mawina le pepesi o le misela inisi o atunu o Europa, Asia ma Afrika. Ua tūlai mai ei ma se papole ngai leono pepesi i Ausetalia nei. Ina ua iei ni tangata ua pesie i le misela i New South Wales, Queensland, le ACT ma Victoria. Olo o masalumia o ilato ua pesie i Sydney, Melbourne, Brisbane ma le ACT. Na pesia ae o iei i se atunu ui fafo, pēna pesia i se tangata na pesia mai, mamalanga mai ai, mai se atunu ui fafo i le misela i Ausetalia nei. O aunga e amata i le fiva, le ti ngā o mata, tale, o na amata le ona mōli mawina le sasao o se mūmū papala i le pa'u o le tino. E pe ona whaalia Dr. Christine Selvey, le whaatonu o whaama i pepesi le communicable diseases i le New South Wales Health. O le misela se tasi o whaama i e sili ona vave ona PPC.
And it spreads through aerosols in the air. It's so infectious that sometimes people have actually acquired measles from coming into the same room that a person with measles was 2 hours after the person with measles actually left the room.
Na whaalia fo'i e Dr. Christine Selvey, ua ovai leiva se fulumana 5% o tangata i Ausetalia nei, ua mai au na whaia tui pui pui mō le misela po o vaccines. Peitai, e sili ona la matia ai tangata o loo whenga i manisi o ngase ngase, a inisi o ngase ngase mātu i a, ato ai ma pepe fou.
We need everybody to be protected to protect those people that can't be vaccinated, and also children aged between 6 months and 12 months of age, before they get their first vaccine, their mother's antibodies are just wearing off in their system, so those young babies are vulnerable to measles. It can lead to a nasty pneumonia, sometimes it can cause encephalitis, and then rarely there's a very severe condition called panencephalitis that occurs 7 to 8 years after the measles infection, and that's usually results in death.
Dr. Christine Selvey, le whātonu o whāma i pepesi po le communicable diseases i le New South Wales Health. O le whāma i misela lea na pepesi Samoa i le lua afe lua se fuluma le lua, na iloa ai o se tasi o whaafita auli o le māua lalo tele o le tūlanga na iei polo kalametu i pui pui po vaccination programs mō le misela i Samoa. Na whaalia le World Health Organization o le tūlanga lea na mōli mawina i le tele oisi atunu ui le lalolangi e au fia ai atunu o Europa i le māua lalo o le au fai o tangata ua fai atu i pui pui. Na o le iwa se lau fāsa fuma le tasi tangata na whaamaonia le pēsi e le amatanga o le tausanga na te anei i Europa. Ai mai ane le tausanga le se fuluma le lua masina ua ova i le fāse fuluma le lua afe tangata na pēsia i le misela. Na saunoa Dr. Catherine Gibney o wha mai pepesi i le Doherty Institute ma le whale mai i le Royal Melbourne Hospital. O atunu ue vai vai le te mau a inga na whaase e i tua polo kalame tu i pui pui o le misela ma isi wha mai pepesi i na ualia e mai le COVID se fuluma le iwa.
Throughout the world, there are many countries, and particularly those low-income countries where the health infrastructure is quite vulnerable, where vaccination rates really fell a lot during COVID. And there are quite a lot of countries where 1 in 3 kids have not received any measles vaccine. And some of those countries with high numbers of unvaccinated kids are places where there's quite a lot of travel between Australia and those countries, including India, Pakistan, Indonesia and the Philippines.
Dr. Catherine Gibney, Ole Royal Melbourne Hospital. Iau te talia nei, e tasi le tui pui pui mō le misela, mami ma le rupela. Ma e tai whaalua o na whaia, mō tangata uma na whana na uitua mai o le awhei vase la uono se fulma le ono. Na whaalia Dr. Gibney, o le aonga o le polokalame tui pui pui, na whaailua mai ai e le World Health Organization i le lua awhe se fulma le whaa, le leto iai o se misela i au se talia nei.
Meaning that we don't have ongoing transmission. And we've maintained that. We've maintained up to now, although there's a little bit of concern currently, vaccination rates that are high enough to be sure that we will continue to be measles free. But if vaccine rates fall, then that is at risk. And it has happened in other countries like the UK where they, you know, received this WHO elimination status, but then it was revoked because their vaccine rates fell and they began to see measles transmission continuing in the UK. But we know from COVID that there is the risk that people in these communities are left behind in terms of not getting the information they need to have confidence in the vaccines available.
Dr. Catherine Gibney, Ole Doherty Institute, Male fale mai le Royal Melbourne Hospital. O le fautuanga masani, a langona pe mōni mawina ni aunga wā la aulau fōmai. Vili mua mua i le fōmai e auma iei se fautuanga. Aua e te alu iei inene i pe si ai manisi, pe awha pea te malanga i awalau feo inga faitele i se pasi, po se train, po se taxi. Ia, po o le pe si ai o nisi o loo i le ofisa po le nofuanga o le fōmai i le taimi e te asiasi atuai. O le reporti na whamapo poina e Ruth McHugh Dillon mō le SBS News.
Like, share, ma faali sau finangalo, muli muli i le SBS Samoan i le Facebook.